Alléluia. Jesse Steve.
Ntegereza okwagala kulina wakati mu kwekanya olw'ebyo bye mpisemu kaliyo gwana matendo yayawula amazzi awaniridde eggulu neritagwa watali mpagi tusinza osana olw'ebyo by'okoze sikwagala wawula okusiima kwo tusinza hale hale halleluya tuyingira mu miryango gy'onookwebaza tusinza osana sikwagala wawula okusiima kwo tusinza hale hale halleluya tuyingira mu miryango gy'onookwebaza Father your love is divine overwhelming we praise your name Jehovah higher above the sky kwentandikwa mtata enkomenero you're almighty Alpha and Omega katusinze alleluya mukama okoze ebyentisa
tusinza
Jitiwa mukama azani detendo
tusinza ozana
ozana
okoze nintisa
haleluya hale haleluya
tusinza ozana
ozana
okoze nintisa
Father your love divine, you were the victor's
cross.
May the heavens, heavens, heavens come down.
Simako tusinza hale hale haleluya tuingira mu miryango gy'onookwebaza tusinza osana olw'ebyo by'okoze sikwagala wawula okusiimako tusinza hale hale Alleluia, tuingira mu miryango gy'onookwebaza.
Wakati mu kwekanya olw'ebyo bye mpisemu
kaliyogwana matendo
yayawula
amazzi
Yeah, it's a good one, it's a limpaji.